Harimu buyobe bwa satani nukunchiri nzira Agahinda karanyisha nukunsangura marira Ubunda ryama ngasinzira Narimu mwijima ukabije nukuramurikira Narimu buyobe bwa satani nukunchiri nzira Agahinda karanyisha nukunsangura marira Ubunda ryama ngasinzira Abednego wariyerekanye werekanye icyubahiro cyawe ibutse bya Daniel atabwa mu cyobo cy'intare nasanze yuko kwizera wese utazamwihakana ibutse bya Shadraka Meshaki na Abednego wariyerekanye werekanye icyubahiro cyawe ibutse bya Daniel atabwa mu cyobo cy'intare Nasanze yuko kwizera wese utazamwihakana Nabujuna nigwa uruwo kwizerwa uruwo kwizerwa Nabujuna nigwa nagukira nigwa uruwo kwizerwa Yesu
Agira, ikuzo, agira.